kati wasara wabana be Uganda twakulange byo kuyimba kati bikwasa nenaku ebintu byo buwangwa bya dibadda na mawanga gawa badda balino tujo na bakechyo kambuto kafero kwe kofoko bibagamba abo mujagwe guba bwe gucho mario mutanda mana batu mwali swadde mutu tunda bali tujunye nabo baswaluka dda batu changa omukunja kenategedde guba musango Nemba kagita tulunga mye konsonga Awatali echo bagenda kubakuba Abantu 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 bagenda kubakuba Bugo mukeno tuni woji wolira Mwali swadde kotoli bana bahonu Baganda baffe badduka dda bali kubyeyo bakikola lwa butagaane baleme kusemba Temukuta nkikubye muva nakyula Mwawukuka bantu baffe regula Ebintu byaffe mwabiwamba mu bitunda ebimu biba bya mpaka donda gy'otosaasire Nze mwatama kale bannange mwatama Ffe twasoma dda n'oluzungu twayiga Betwamale n'emirimu negibula kati ebidongo kwe tuli ate nabyo mubitandiseeko Mwamusalimbe bagenda kubakuba Abantu 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 bagenda kubakuba Bakumpanya bakwasi babana muve kubwana buffe Nze mbagambye bagenda kubakuba Mwe mukina kuke naye mulindeko musana gwake Bakulembeze bo bannemiwano Buli kye mukola mwe mulinga bawenduli Abantu omubalanga kinaye Eby'omalwaliro bibannemyokukata Batuuze bagenda kufa wano Mulifuga mitwe babisolo ffe twamuka ekibamba Mwe banaddiini abafere ba wano Abantu bagenda kubakuba Abatubbira kataka ka wano Abantu bagenda kubakuba Abalamula mancholo mwenna mbategeeza Abantu bagenda kubakuba Mwe bafere bajja kubakuba Abasosola mawanga bakubakuba Ababbi bagenda kubakuba Corrupt officials okubakuba Moto moto bagenda kugukuma Mwalifunye kunsonyi nze ne wono ntunulira Songo City, we there!